Posé.
Saldito.
Mario.
Teddy B.
Oh, am I? I've never seen a girl so beautifully. Oh, am I? I've never seen a girl so wonderfully.
Umening at the honey. Boy, I'm shani teka. Chumani kwetu bingiri. Unapocheza na kiukamba.
Daddy baby, nakuwaza mpaka kichwa kinauma. Baby, nakupenda sana, hata sipendi ukinuna. Ai, sweetie, sweetie, ai, nakutaka wewe fundi fundi. Kwenye dera mwaga maji maji. Kwa godoro tunipati pati.
Tuko tukavuta pumzi Kilimanjaro. Sweetie, nitazikwa kwa ajili ya.
Umenifanya kicha kwa chaya chaya. Akili mezuva. Umeni chaya chaya.
Baby fanya chala chivu. Baby bu. Baby bu bu bu.
Na na na.
Oh na na na.
Penda, you make me sing. Oh, 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 na, na, na.